exclusive from afrofly.com.
Mika usu
Kakingi, we come again.
Tafana gandalama
Duti na manevi manama. Haida ivi ya mapiza kunchito na koba mapisha. Davu, irenguma umekurira. Aba nakashita bachedo kuponye viramba. Ni uze kuti nikadora nikaifia uzani pipa. Suza kanisi ya mane ikachipa. Amini navu ituusi ni nama. When I close in my eyes I see you. You are my heartbeat, my dede. Tenga mama we tenga. Tenga mama we tenga. Tenga mama we tenga. Chukua mtima wanga utenge. Mahora ifi I need you.
Kelly wapi tebe sapu.
Tell me.
Sila Christ and the kasi mama tiboni ya sila magesi ya kasi la kanta ya lila. No money in a bank ina ushe unga ngale wenda lama zika sila. Christ and the kasi mama tiboni ya sila magesi ya kasi la kanta ya lila. No money in a bank ina.
Kala chide mabushe ma sister wako banga nita nesema. Are you an angel nolo ndiwe muswema. Would you fight for minga my enemy banishema. Not forgetting kuli matenda na infani kamwalila. Would you keep my photo pa insta. What if ngati nina badwa positive. Mwati unga ni washide tolo shina short sleeve. Kambili ya simai ni magotika. Let me preach for you, let me go deeper. Kulipea mafuna vintu vo cheaper. Ukasapula usaka muona kuipa. Sembe suna ni formele for nothing. Sa ukapoche your friends busy laughing. Beauty si mabwela na explanation. Fanika wigi maneo si foundation.
Tell me, tell me.
Zikasila Christ and the kasi mama tiboni ya sila. Magesi ya kasi la kanta ya lila. No money in a bank ina ushe unga ngale wenda lama zikasila. Christ and the kasi mama tiboni ya sila. Magesi ya kasi la kanta ya lila. No money in a bank ina.
Aba nakashita bachedo kuponye viramba. Ni uze kuti nikadora nikaifia uzani pipa. Suza kanisi ya mane ikachipa.
Zikasila Christ and the kasi mama tiboni ya sila. Magesi ya kasi la kanta ya lila. No money in a bank ina ushe unga ngale wenda lama zikasila. Christ and the kasi mama tiboni ya sila. Magesi ya kasi la kanta ya lila. No money in a bank ina.
If the money done will you still be there. If I fall to the ground will you still be there for me.
Tell me.
Kawusuka danso dadi nakamufana kandalama.